Toyo studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare noga e didi lewru uto hitan 2025 sakrabdo mundum hedade hejuji amen di lendi e mangal modum kikid hande fu chalmin am san tawi hippangol terroriste am kana wondi jukitare le lede amen di hore gubal kapicitongal ngal be noddeta dana amasoko ka nardi kana ko be lede amen di wada ko ne bawde mu en fu yalla malin ko be kana heba rewrude an hada dawrude an hada dawdide suka be kibina e dubi sappo e jetti tawi a joga ki talkur sarabe mudum ko yamirte wadde dum odo dabre ka kana ko be lede amen indi micintini jamande an haba balde seda jom anniya mudum ka elwi mabbe yofa rende be suka be ne sakira dum sami kabaruji dum jogonam kikede hande bismillah modom hedade kabaru bili do kabaruji bili de rafinde na ko leede amendi kana wembini san da ko de mangal padem hewbe kanyum en woni kippaabe yurto gube jogibe kaborde talatar bittinde yoga e majji wadi farabugo kanyi e birki were anale e region segu alkam sare noga go o lewru uttunu horejo dam gubal ngal be noddirta dana amasago anale region bajangara ka nardi kana ke lam hakunde jo wada ko woni bawde mudu fu yalan heba rewrinde malinkobe fa keben famtare kede usman nyali buli
tagal hippongoji wibe habantobe din hadi gadi sappo e jenay lewru uttundu do dakode mangal padi an wultam yerde e rewarti leggelle farabugo e biriki were sabe kulul himbe hewbe je nyongi tawade leggelle battide o nogu dun ko heba nanen yewde ton en le communiquer got etat major gondini di bonandaji ka wala fuko beedi famu sanne do mudon on jamma goto sappo e jenay lewru uttu nanan laji kebadi wultam wiyede d'accordé denagu kasila do e bomu kana ware kilometre chapande joy do lawol kanyum do hippama leni wonno ko Yusufu Toloba horejo gubal kabontongal hore mudon dana amasagu le video goto darte kanan ko be lama hakkundejo darta rewrintinde bibbe mali tagal ko holliti di bonandaji gattedi le wuddu leydi meden di kanko jati hore makko o wi o daranoto do dartugol jam e dejere
saha leedi amendi kayum ko hayda serafi e kabaru bilil rafinde nagu o yimbel hewbe kayum en woni barabe urto yimbel jogibe kabor de le region menaka talatar bitinde le widunki andado kabaruji bilide denagu don poli ula dido golleji ka bendo yimbel kana wada dum tan yella na heba holbinde jamande fa kemen famtar anni ko wi lala jaratour de festan usman nyali buli
la degradation région menako o rafinde nako ana mawni le mudon sabi watto fu hippongoji ana ngada suuto ngoji falangoji do lawol kanye war horeji mawnugul rafinde nako le onoku sababuji mudon ana kewi ona sabi tarikiji gondi hakkone himbe nako o mide mila war horeji ngada do civil en chakitidi di fanda mubben yo hulbininde himbe yalla ana challa wallude mangal paden e golleji mubben himbe ana kani wattinde koy mubben hakkilo be kani gollidinde e humani be denako
communiqué got njiltina do na heba balde seda jom aéroport international bamako senu ka holiti wida na hada dawri dawdide sukabe kibina du sappo e jetti tawi sarabe mu em ka hokkama talkuru mo be jamirta ngada o do golle ile majjum fa kemen famtar kede fati ya tara ko heba nen do majjum do festa usman yali buli
Maria Kulubali yo haraje kejado hala gollide humaniende himbe dayirobe avioji gonde do bamako do wolti wide de dabre ana wodi ko boyi joni gollide mako de sini won himbe warbe yidibe dawde ana hollita dum ben sini jadan e sukabe no kabaru mudon wori illa cioda e biye o
non comprenons parfaitement
medem pam metala himbe yidibe dawde de kawre o tidalla batti mudon himbe hewbe warobe do amen do min kollitan dum en kabaru mudon pam sada dawde sukuma fu kana tawde atal gudu ko hollita ta on sara jomon faysi be dokkane do biye kinami matina dum kumpata fa
reservation
arama kunta watto fu ana dawde e sukabe mudon to tumbududo olti wi do dawata fu kina o tewta yamirore talkuru hollitinde kango woni sara sukabe be
c'est la troisième fois
jurun labitat e dawde e sukabe am de dawami du fu be lanoto kam talkuru ko litata mi woni sara sukabe mi da fami na fa mudon fa den sukabe men non me kintindi wide do talkuru yamirore hollitinde kany wonno sara suka ok gollir de police immigration
studio 80 projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kede fa ham usman nyali buli fa haltana en kabaruji di halaji mudum ma e yonterene
en puɗɗiran ɗi kabaruji halde hala uddugol cuuɗi l'école chrétien en catholique gonɗi ley leydi meɗen ndi nde dabre ɓamama caggal ko laamu o Ali faabiraade jawdi ɗi juuɗi l'école chrétien catholique ɗi ngala e wi laamu o kabaru ana wembi saaraaɓe sukaaɓe l'école heewɓe eɓe darta e laamu o fiya dabareji fade kutteji muɗum mawna. Kabaru goɗɗo ngaɗɗo ley yontere nde yo uddugol kasu hoorejo ministirien kiɗɗo coggel kokkala mayga ko cour supréme waɗi caggal ko hollita wiyede o memi jawdi suudu baaba gollidiɓe makko hiɓɓe woɓɓe kañum dow won wullitaaɓe dow o kabaru goto. En timminiran ɗi kabaruji hande haala ndungu hikka o sini heɓugol engrais ngaji taaɗi ley gelle yogaje gulle yogaje hollitama wiyede kukoye ana gondi bondi ɗum ɓen ley laamu seegu bankas mutti e kajulu remoɓe yogaɓe ana kuli jaati paɗi ɗum waɗa torra sanne ndungu hikka o.
Sakiraɓe keɗi ɓe min jowtiom sanne heɗade kabaruji amen ɗi em jiiye ko warta ko